xa kweyincubaxaka obaxabenaxam bexabena ngengxoxo bexa kweyincubaxaka hayi ke leqi iqhweya laxingeqi mkheni beliqada bungeqotyo liqude hayi ke leqi iqhweya laxingeqi mkheni beliqada mama ngeqotyo liqude I get a little bit of a